Aya ya 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 ya. Kumpilia shida bali. Yeah. Wala lo. Kanyagia shida bali. Mungu, Baba, Yesu, Kristo. Pokea sifa mtukufu. Umetesa, umeweza. Na msifu Yesu Mungu Baba meniona. Mungu, Baba, Yesu, Kristo. Pokea sifa mtukufu. Umetesa, umeweza. Na msifu Yesu Mungu Baba meniona. Kila time unasema uko down bro, sis, tryna look around. Open eyes and see. God ameku bless, God ameku change. Usiwe na pesa, usijiwest. Manze usijitest. Baba yetu ni songo, baba yetu ni mso. Wanaume si wongo, ndo maana siko po. Ukidhani uko solo, utajua haujui. Kila time na msiku, ndo maana niko show. Aya, chaitula nisikize sasa. Kuna kaufala, umeleta na msa. Yule alie juu na muita baba. Nakale kako chini na kakanya gago. Mungu, Baba, Yesu, Kristo. Pokea sifa mtukufu. Umetesa, umeweza. Na msifu Yesu Mungu Baba meniona. Mungu, Baba, Yesu. Stress, everything with God inakuwa too well. Ikikuwe na mawazo utakuwa too blessed. So just have faith then double utaget. Nilikuwa too chini Yesu kani check me. Nikatamba chini Yesu kani hurumi. Nikadai siko pite kani show adi njia. So devil waki try new show ona njia. Ile time unaketi ukisema mbona mili. Same same ukisin anasema mbona huyu. Be real, have faith, go still, it's it. Na baraka ziki come hadi we utazi feel. Mungu, Baba, Yesu, Kristo. Pokea sifa mtukufu. Umetesa, umeweza. Na msifu Yesu Mungu Baba meniona. Mungu, Baba, Yesu, Kristo. Pokea sifa mtukufu. Umetesa, umeweza. Na msifu Yesu Mungu Baba meniona.
Oh God, you so real. For sure you are real. I worship you, King of Kings, Lord of Lords. Oh God, you so real. For sure you are real. I worship you, King of Kings, Lord of Lords.
Mungu, Baba, Yesu, Kristo. Pokea sifa mtukufu. Umetesa, umeweza. Na msifu Yesu Mungu Baba meniona. Mungu, Baba.